dajimsafi.com.
Oho. Moze unalala.
Mara nawasha, mara nazima. Ye inani, wala kumeka kimya. Mara nawasha, mara nazima.
Disco vumbi lazima upate mafua. Saudi kumiki obsalzi kwa washua. Ye inani mbona kupiga na jua. Savana na bia kipi utamu tanige. Ye nataka utamu, utamu, utamu.
Kwenye majani DJ
DJ Cheko Midundo
nikatoka Ulaya DJ kuwe DJ Cheki ngoma na fuzi play kuwe DJ isidi kama ina delay kwa Cheko DJ 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 we kwa Cheko DJ DJ we
Pacheco me don't do me don't
do Nani kamleta DJ yene pika leo
Nani kamleta DJ yene pika leo
Oya kwa nini nani anezicha kwa nyimbo
Nani kamleta DJ yene pika leo
Toma, oya tone kakinya takoma Koma, nataka pige tena ina koma Nona, wenye dundo dundo no meshona Toma, oya neptunza DJ makona DJ, DJ DJ 20 tone, DJ 20 tone, DJ Oho Eta, oya, Mr. Designer pa I'm kona na mgani wami Toma, 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 toma Woyo Awase wa Cecilia Simblandi music Ana wasalimia wana mkwatila mento zeke
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajiMsafi.com.